dakad barbara ee Soomaaliland waxay kumanaan sano xarun u ahayd ganacsato iyo kalluumaysato waxana ay dhacdaa gacanka cadmeed gaar ahaan halka laga galo dhanka koonfureed ee badda cas bishii agoosto baarlamaanka Soomaaliland ayaa ansixiyay heshiis qabi ah oo uu maamulku la galay shirkadda DP World oo ah shirkad xarunteedu tahay dakad magaalada Dubai heshiiskan oo ku kacay lacag dhan 442 milyan oo dollar ayaa ogolaanaya in la ballaariyo furdada barbara laakiin wali waxaa socda wada xaajoodka heshiiska mashruucan oo hadii uu dhabobo qaadan doono muddo 30 sano ah ayaa dakada barbara ka dhigi doona mid ka mid ah meelaha ay sida weyn u adeegsadaan maraakiibta waaweyn ee caalamka ee maalin kasta mara biyaha badda cas sidoo kale dakada ayaa la ballaarin doonaa wax ka badan 3 laab ballac ay hadda ku fadhido waxana taasi ay ka dhigi doontaa in furdadu ay awoodi doonto inay qaado ilaa iyo 1 milyan oo container halka ay hadda qaado 60 kun oo container wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Saad Cali Shire ayaa sheegaya in casriyeynta dakada Berbera ay tartan gelin doonto waddanka jaarka ah ee Djibouti.
Berbera port is strategically located to serve not only Somaliland and Somalia but East Africa as a whole. But at the present time
dakada Berbera strategy ahaan waxa halkan ay uga taalaa inay u shaqeyso guud ahaan bariga Afrika, ma ahan oo kaliya Soomaaliland iyo Soomaaliya. Laakin waqtigan xaadirka uma qalabaysna si ay wax badan ugu qabato Soomaaliland marka ujeedada heshiiska ayaa ah inaan ballaarino dakada taasina waxay suurto gelinaysaa oo kaliya maaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ee xitaa waxay u adeegi doontaa Ethiopia, South Sudan iyo dalal kaleeto oo aan badaha lahayn ee ku yaala qaaradda Afrika
dakada hadda ee Berbera ayaa ah mid duq ah waxaa muddo iminka laga joogo 30 sano dhisay dawladdii hore ee Soomaaliya oo taageero ka heshay dalalka Ruushka iyo Mareykanka. Maanta dadka soo booqday dakada waxay indhahooda qabanayaan maraakiib iyo doonyo mar hore quusay oo ku firirsan dakada, halka la rabay in la arko maraakiib waaweyn oo ganacsi oo ku soo xirinaya ama ka baxaya dakada. Wasiir Shire ayaa sheegaya in casriyeynta dakada ay keeni doonto in shaqooyin badan ay abuurmaan.
The first phase consists of the construction of 400 meter new quay wall plus 25 hectares of yard or storage area. The second phase consists of
wajiga koobaad waxa uu ka koobnaan doonaa dhismaha 400 oo mitir oo ah derbiga ay ku soo xirtaan maraakiibta iyo 25 hektar oo ah xarumaha alaabaha lagu keydiyo. Wajiga labaad ayaa dib u hagaajinta iyo dayactirka dakada duqda ah. Wajiga saddexaad ayaa noqon doona in dakada mar kale lagu kordhiyo dhismaha derbiga ay maraakiibtu ku soo xirtaan oo gaaraya ilaa 400 oo mitir iyo sidoo kale 25 hektar oo ah maqaasiinada kaydka marka ay dakada cusub iyo tan duqda ahiba ay gaaraan 175.
Shaqaalaha dakada ayaa ku faraxsan casriyeynta lagu sameyn doono furdada. Maxamed Saciid waa kalluumaysato muddo 18 sano ah ka shaqeynaya magaalada Berbera.
Faafad buu ka soo baxay waxa uu maartay waxyaalo rajo leh uu naga soo baxay marka qasbantay inay takadii waxa loogu sameeyo dhinac marka taa rajiban kale haday imaan weyn baa u dhulmay haday timaado waa rajadeed waa hay
inkastoo ay jirto rajo aad u sareysa haddana waxaa jira shaki ay dad badani ka qabaan heshiiska xitaa waxaa ku jira kuwi taageeray heshiiska shirkadda DP World oo uu ku jiro Yuusuf Cabdullaahi Guuleed oo agaasime ka ah urur taageera kalluumaysatada
they say there are many people who are working in the jetty now in the harbor in the big harbor and if DP welcome they say
waxay leeyihiin waxa jira dad badan oo ka shaqeynaya furdada hadii ay timaado dakada iyo dakada weyn ee shirkadda DP World waxa laga yaabaa in ay ka dhigto mid ku shaqeysa qalabka kombiyuutarada taasi oo laga yaabo inay bedesho habka hadda ay dadka u shaqeeyaan siyaasad daraadeed waxaa laga yaabaa in dad badan ay shaqooyinkooda lumiyaan marka intii ay shaqo abuuri lahaayeen waxaa jira fikir ah in laga yaabo in dad badani ay shaqooyinkooda waayaan
cabdirasaaq oo ah wiil ka tirsan qaybta dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka ee magaalada berbera ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu heshiiskan riixayo isaga oo aanan la tashan dadka deegaanka
marka shacab ahaan looma caddayn xataa heshiiskan waxa uu yahay waxa uu ku saabsan yahay wax maalgelinta lagaga sameynayo laakiin hadii loo cadeyn lahaa loo oran lahaa maalgelintu waa nooc ayaano waxaa la maalgelinaya waxaa la qabanayaa waxaa intaas la dhisayaa marka sababta ay reer Berbera u diideen ama ay uga biyeedinsan yihiin heshiiskan waxaan cadeyn waxa laga qabanayaa dadka Berbera
Si kastaba ha ahaatee, xallinta cabashooyinkaasi ayaa laga yaabaa inay go'aamiso guusha iyo guuldarrada mashruuca horumarinta dekedda Berbera.